Indio the Future Remix Day.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. S-A-A-A, Naram Jize. Ni S-A-A-A, Naram Jize. Thank you, Lord. Thank you, Lord. When no reason, me na sema. Jehu.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, Lord.
My chip, 1-2, fungua njia na come through. Thanks to the Lord, sana sema ma thank you. Petu meni pea ina sound like blow so sick ina ina hosi like. Thank you, Lord, nikosa abroad. Shouldered man is a carry life, Lord. Kukitambo nilitakanga gile vijaka, sa nimepata. Kama bata bata nimepata, bata mabawa na buruka. Jumini rapa rapa na nikipata maswiti nitazifunga. Najima bibi itazifunga, najima chibi itazifunga. Umenitoa mbali kama ship post. Nini boy wako bado bado misi jalos. Thank you, Lord, thank you, Lord. When the reason me nasema
Jehu.
Thank
you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, Lord.
Na amka morning bana jua limewaka. Inani show vile goni hard waka. Nafanya bidu tukufuata njia halali. Dunia najua kuwa Mungu huwa halali. Paki sina siri yako kila mahali. Alitupea Christ akutisha mahali. Christ akatupia dhambi kutulipia. Kusulupiwa tusiwa deni katulipia. New name, name kenye siwezi in his name. Alini save I will never be the same again. Hakini beat na nifola na nipik again. Fresh, come Lazarus, born again.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. When the reason me na sema
Jehu. S-A-A-A, Naram Jize. S-A-A-A, Naram Jize.
Naram
Jize.
Naram
Jize.
Niram Jini kona S-A-A-A.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, Lord.
For life yangu, talanta yangu, family yangu, namazi yangu. Kwa bila miku wikisha mini kiwa na wea kuna msea na nitisha.
Kwa the army, kikiwa bacho, mapese zangu na hudi yangu. Umenipea zote bila prices, umenipea drive life hata bila license. Thank you, Lord, thank you, Lord. When the reason mina sema
Jehu. S-A-A-A, Naram Jize. S-A-A-A, Naram Jize.
Naram
Jize.
Naram
Jize.
Niram Jini kona S-A-A-A.
Thank you.